ulianza wewe. Wakaje waimbaji na bana puo wale mwewe. Franga indaji wakatusua kwa kuwa najua mshikaji unaishi kwa miko. Na zako itikadi zipo kimziki na so mshiko. Kama highlight hella kwao high make sense. No sweat kisela minka komatu na lako pens. Siku sound garbage au kuchange suddenly. Mini mjesh so inaweza fast savagely. Hip hop yo kweli ukapigwa redioni. Sometimes malaika heady now tembelea motoni. Benz ni kipofu na nemona halioni. Sikuwa na hofu mama alimpenda tangu nkiwa tumboni. I started young, I made my mother's woman drum. Mom lyric recorded guitar, moja leniza. Bongo flavor mzuri kiasi, hip hop window my queen. My first, my last and everything in between.
Nasema mimi na we, tangu long long time.
Kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, hop, bongo hip, hop.
Nasema mimi na we, tangu long long time.
Kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, hop, bongo hip, hop. Kama kupenda we ni dhambi, bas shetani yunami. Na kamwe stonyea kambi linwa bambe dukani. For million little pieces, there's I'm con opera ka James Ray. Na watasema sisho kati wanaogopa ni stoke. Wafate mkumbo huu wasomi, wamidundo na mistari. Kwa na nyundo mkononi, ni rice kupigilia msumari. So to bong, paka ngambo kuna uhuru wa bari. Kuna uhuru wa mwenye chombo, mitambo na mwenye mali. Kujifanya ski, haiwasaidi, wala iwajengi. Unachosema ni, kama IPP, eto mpinga mengu. Na wakumbusha zazo swara, seto teje mengia. Na mapusha, wanauza drugs ili walishi familia. Mbaya, kuifadhi fuvu la mtu, ndani ya kabati. Mbaya zaidi ni kuwa na ndugu, alafu kichwa maji. Amka gongo lala, hip hop sio fala, ni lazima ufate. Waminifu kama mshahara, fanya kazi ili upate.
Nasema mimi na we, tangu long long time.
Kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, hop, bongo hip, hop.
Nasema mimi na we, tangu long long time.
Kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, hop, bongo hip, hop. Mapenze squeeze bila gombana na kuwa yana steam. Pia ni ruksa kushikana kinso kushikiana sim. Na nipo zim kusikia kimwana kuachana na shim. Na bado mnawasiliano na mpango kuchanganya team. Napenda hip hop domana rap ili mbaya. Na spit fire bila Hennessy au kula kaya. I want my art to be my legacy kabla sija retire. Wanzi ni guaya wa enemies. Anyways ni hayo to beef letwa na weave. Na weave so hip hop MC anataka beef. Amlete mazake kwa strip club. Bongo flavor na npima kan meivu kima somo. Na gundua many dreamer. Pien believer zaidi common. Chajabu ni tempt ile ni kwache. Anahidi atanipa good sex. Wona nipa true love. Hajui who's next. Wona nipa too much shove. Nikipa anaumia na tamani ni shuke chini. Na misku tamani style style. Ni tamani mimi lichwitaji. Kuitumie sanani shena nyinyi hiza wadi. Lopiwa na mpaji na imuamini mpaji. Hale mvika taji li mradi nchaji ni wini na namini. Kuna muda ongea kukupitia mimi. Na usame na pokosea ni vyema mkanzoea nyinyi. Neza kuona unachotaka awa takacho nonyesha. Nkitoa ngoma wanitaka wanaipata kuzwe ni special.
Nasema mimi na we, tangu long long time.
Kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, hop, bongo hip, hop.
Nasema mimi na we, tangu long long time.
Kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, hop, bongo hip, hop.